Yo, you are looking to fast.
This one,
I'm physical touch and when I win the next year, Kabang. Kabang, when I win the next physical touch.
I think I'm going to go to the next one.
Kuluma futhi usipotozela. Eh phuma kuphuthi kuluma usipotozela. Usipotozela mina sipotozela kulu. Yini?
Oh, sanibona. Yebo se, yebo se. Siya insanjini.
Hayi man, wena isho sibona nazi itulo lana hlala phansi. Hawu. Yiku zobizwa ngama report wenu. Ufuna se roofing. Hawu, hlala phansi.
Azameni ukukhokhomoya.
Awume, awume nawe se ima 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 ima. Khokhi izinqa zakho ukhulume. Hayi singaqala, singaqala.
Mama ka Junior, Junior, we are here regards on Junior's behavior and Junior's reports. Bahlahle ma'am, mina nguthisha ka Junior we maths and maths ngiyagelela kakhulu, understand? So bega passile ngo 50% but then due to his behavior ngene ngama minus 40%. So uthole 10%, so use failile kahle kahle. Akunako ukuthi uya ku next grade noma safuna ukumpusha, kune angifuni ke mina personal ukumpusha. Yabo singezwa mara ngabanye abomeme ukuthi bayavuma niyavuma mama.
Yes, fool. Never, never, never ever gambe.
Sonke ukuthi uJuna hamba ku next grade, you understand?
Yeah, yeah, ngiya understand, ngiya understand.
Mara into engathi singe peace offering instead of report black as ngabo kana report.
Sathi box, thatha 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 box. Uthuli box nami. Mem ama report wakhe waye beka ngathola uthuli report lakhe lakathi mona.
Ngitholanga nami report la bamele bangibi insipho. Noma ngamaron
on. Cause mem uJuna beli beba akagaza barayi. Ngazi njaba wadala delela. Akadlala delela.
Pension yedelela.
Akahluphi. Angeke abuye next year se. Angeka phinda akasaye esikoleni sakazo ye juvenile. La belonga khona vela sambe boy. Uyi manje manje si juvenile. Asambe boy. Asambe. Asambe. Angizwani abantwana abafailayo. Julia, this is not a one for Christmas.
Nana, I'm sorry, Nana. What did you want for Christmas? I'm sorry, Nana.
I just want Coco to fall down.
Actually,
I want Coco to fall down.
Fuck. Fuck. Merry Christmas.